This one for the true lovers.
Just in love music.
Hey, a mi amor.
Baby.
Yeah.
Nige kuonga tsai dunia. Oh, mi amor. Ila no si ye ye liwa. Sina la kuofa zine mapenzi ya dhati.
Hali yako na yelewa. Wala usijali, nimekubali livyo. Wako nimeloa, idhani nitaelea, nikajisamia.
Masheri, hata napasi na sanayo, baby. My honey, hata balobi natika yo, jame.
Masheri, hata napasi na sanayo, baby. My honey, hata balobi natika yo,
jame.
Meridhi ya moyo, wapenzi lako la thamani.